body rock. Yeah. Em up on the beat.
New Tone Records.
5 star.
Mwana muwalori nache wampora. Akawala yechidonze sebaka. Kakasa woli kwanze wendi kwa.
Kiyosira
bayali kwa ula.
My baby Janet. Jangu jangu. Nipare mamvonye. Mamvonye. My baby Janet. Jangu jangu. Nipare mamvonye. Mamvonye.
Kabadi. 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 Kabadi.
I got the only one man. Jangu jangu, nipare mamvonye, mamvonye, my baby Janet. Jangu jangu, nipare mamvonye, mamvonye.
Mwana muwalori nache wampora, akawala yechidonze sebaka. Kakasa woli kwanze wendi kwa, uliyo siraba yali kwa ula. Listen me, to a chankara nye. Bogera binji batwa uka nye. You could never leave your side. Zendi wa mkisa.
Kabadi, kabadi, mpe kabadi. Kabadi, 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 mpe kabadi.
My baby Janet. Jangu, jangu. Nipare mamvonye. Mamvonye. My baby Janet. Jangu jangu, nipare mamvonye, mamvonye.
Somebody rock, I'm up on the beat.
Oh my God, sounds so damn good.